omba nimejipiwa, sio mimi ni mimi, nilongoja nimefikiwa, sio mimi ni mimi, nilo omba nimejipiwa, sio mimi ni mimi, nilongoja kujeni muone.
I've come to testify, Lord, you've done it again.